wapi na hapa na pale tunasonga mbele. Ukitaka Mombasa, Nairobi, Kisumu, mina wepa kangware. Warana feya siombi mimi ni ule hasla jeure. Simba marara jangwani, time for love is fuller. We can as well be on the show.
Oh,